Download kupitia smokemziki.com.
This is a process.
Tutoke, sileo upofi Kagizu na chotaka Jali nipo hapa Kila weekendi Sisi hatupoi Kanisha yenyewe mafupi Twende tukenjoy Tukenjoy oya weta Tano tano za balidi Nene za moto Sisi tulewe Sisi tulewe oya weta tano tano za baridi nene za moto sisi tulewe sisi tulewe oh baby tulewe tulewe oh baby tulewe tukichoka tukalale oh baby tulewe 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 tukichoka tukalale
smokemziki.com.